Chinja kuchoma, let us all enjoy. Aroma inanivutia, kinywaji kushoto kulia, mushike ulie kujana, usibaki bongo longo lo. Aroma inanivutia, kinywaji kushoto kulia, mushike ulie kujana, usibaki bongo longo lo.
Aliye juu maintain tu, ikikupita subiri pata, tuko kwa njia tunakam tu.
Mambo funny funny kimaka moto
mash koro liel leo mambo moto mash koro liel leo mambo moto mash koro liel leo mambo moto mash koro liel
Tete tundo hatutaki makeke keke ke kichoko moko utadhani ni soko moko nyeri kisero moko jomoko tomoko moko kichoko moko utadhani ni soko moko nyeri kisero moko jomoko tosoko soko
basi nishike mwili wake tiki.